Yande joy no terminta chapantati do galle nyame studio kalangu habaruji e fulfulde korja woni e modon ni ano hokkobe habaruji didom be leydi Niger Moussa Aksar kanyo mbite do Samira Sabu hande de woni ko be jeyi to kitoto do modon mbite procureur o endang e do filla ko hawtibe e sarusi kawji do duruduggol e drog kanyo e ko nandi e mun do galle nyame en nana ko dum lati nonni horebe lekkoliji pamari table department dogan duccika en dun tawa e janginol e tindinol do filla golla mabbe baawa dum kanyo fi coronavirus kanu en paman dum on ko be gadi yaade ya seeda kalbe yewtal men pinnaande studio kalangu en kaltina halani halaji ya wartaaje peneji ko non wadde do fi nyaw coronavirus der leedi men Niger ko li jahirte modon Soumana Amadou won ko janganta habaruji di endani e fulfulde hokkobe habaruji didon be leedi men Niger mbiyetedo Moussa Aksar kanyo e Samira Sabu himbe no latibe be ngoni be tokka do fi ko hawtibe faar jondu konde e sarusi kawjido hono duruduggol e drog kanyo e ko yarte kulle yaruji hande de woni ko be jeyi be notowi hono faar jondu konde ki todo mawdum procureur nonni dum dum wonno ko fande Ahmed Mamman latir kanyo woni hono avocat jingono be didon nani ko halani bandi min biteda Faisal Boubacar wakati mombe murtito
ce matin
Samira Sabu e Moussa Askar be fudido e kokobe habaru subaka o enna be gadda yeso procureur kokobe habaru be du peccidana e himbe habaru gom mo global initiative hokki dalila peccidol habaru gol wadi actrice fedde durwi dore jarde e nannol yeru yeruji bondi waddi boytalim yeso cuudi kite do leydi Niger be jofama handen amma min no tokkira ko be gadda yeso cuudi kite dum haydi ni kam gande en dari ni wala fu gacce be gadi feccididde habaru mo be gadi odum be gadaay dum gam bonnude inde goddo ko actrice jaabi dum hokki habaru gam hollude ko gonga fu wala der makko e peccidi habaru actrice o himbe
porté par actrice
do leydi Niger on nyalande joganonde gam batte mabbe tugol lycée kany e lekkoli to janginobe jangotto enda kawono sappo e joy leru septembre ngol e der mum dubinaade noga e go'o jonno ni sembe leydi hoji lawol egginde nyalande mabbe to lekkoli di enda fayaade nay leru octobre dubinaade noga e go'o ko wartu dum enda dum du kondani be kollini hono fawar jonni wiide ke hono dum don woni ko watte ministere hawjinde filla ko darto hono jandeji kanyum woni ko wurtin dum kana woni be kollay fu dum sabi ko be gadi egino nyalande enda non nar filla jande ni waddi ko fawar jondu kondani hono himbe latibe horebe lekkoliji pamari tawabe der department dogan duci dum directeur be non kay won ko hawra gam batte jangine walledu kondan heba sembe golle mum dum waawa golle mum be pantino du kondo filla coronavirus on enda fadde lekkoliji di on tude nenene ka dum wono ko faar jom biete do modi tudu latido gotno enda e horebe sarusi kawjido jande to enda dogan duci goabo nani ko filani Abdul Aziz Dan Yuma koro batu o ko wada
c'est deux termes en réalité la relance pédagogique
sembe hala hawrine de enden kan woni sembin inde ardibe jangirde jande lokol do hawju golle bandirabe mabbe janginobe bebe golli ditta e jewtinaade du fa handen filla nyaw coronavirus raum der hawrine de ko wona no tefe kan woni beedude andal ardibe be enda ko watta be bawa jewtinaade sigilaaji ko janginte di bandirabe mabbe janginobe gatta gan janginde jeddire warde jeddire der jangirde de enda ardibe beedu durwa pirta ko e bandirabe mabbe janginobe do ko ekkintina der hawrine de enda cukabe jangobe beedu der ko be janginte dum enda ko e mabbe pirtoto do nyaw coronavirus gu era bum ana ko heedi gondu wadda watta der laabi har ko darta filla jande de enda laabi abadaaji dum nin
de classe ko kone comme d'habitude
nani croix rouge leydi Niger don faabato ndal faabede kandu konnani wadi hono faawar jon hawrter ko balle didi dun du gam batte alle famminde himbe do fiji ko be koji do mu be tuuga kina do fi noy watta ko tawe nyaw coronavirus duuday ele himbe nonno du kondani dum hoytinana himbe je tawa der le tati gonde le afrique de enda heba safareji ko yawi le den du kondani ja kana afrique yanange kany afrique hakunde ri docteur Mossi Maiga Alassane kany won kawjida fi ko darto hono nyamri to enda croix rouge mo leydi Niger nani no famina en dume woni ko wada ele filla ko darto projet di enda wakati mo faride buray malandimo
Nous sommes allés au-delà de nos objectifs.
Min kabi komin durwanta dum fu famin jawti dima milado wala den du godi e nafi ga ministere kawji do fille kellal himbe e lokotoro be fu juudam en tawama der sigilaji amin di anda himbe cekantaraje redu leedu bendu gaddi ballam misali lamibe e jowrobe kam fu e halobe nani balla kabe gaddi kadu nafi sanni himbe adama ekkintinama nobe taykorobe anda deni habaru kokkado no gonga na fewri e ekkintinama du fa hande nobe jaboro be kalana himbe be yewtinake du fille fillaji kewdi gadaadi be jabake du do ma
ces rumeurs là ils ont essayé en tout cas de les traiter
nani kenyan le kiki de wono ko hawrter gondu kondan wada IRD kany e fedwetene makasans e favar jondu kondan bondinov kayen woni ko wadi odo batu dum du subade projeji latidi ngaddi ballaga mudun san har fille ko darto hono cellal rewbe kany cukalo mudun em dum du kondan gam batte hono hokkude be barjaariji heba golle den endan gadan handre en wodiri non no kuje tati woni ko hoja e do fi projeji endam Borel Job latir kanyo enda warana do inde fedwetende Makassans Afrique kanyo e fawar jontu konda mbiete do Guillaume Favro kandu warana do inde fawar jontu konda IRD nani kobe pili e do fi kobe jidu enda wakadimu Olivier Asokbavi Landibe.
Men pami wiide joni men bawta waddi yaadu yeeso dumen boowi waddude no gan der golle amen e men kaaja balla ko watta men jaara golle ɗe yeeso mi e giiɗe an golle ɗe ɗe kulabbo watta ko wadda yaadu yeeso noon nder lokotorooje men tabbintini wiide himɓe e sukaaɓe ummatore kan en mbaawi waddude yaadu yeeso nder leyɗe
afrique
ɗum sembinɗina laabi tawaaɗi caka taykaaki ɗe joom en annde gaɗi e ko watta himɓe annda ɗe naforooɗe nder bur ɗum du har hokkude habaru dow ande kese keɓaɗe fuu ɗum durwa du ɗum yetto jama'aare ɗum woni ko kolabdu woni no waɗa nder sigilaji mum kolabdu no durwa ko watta ɗum fuu ɗum tokkodira ɗum yaada
nonni ɗo yaada yaa seɗɗa kalay leydi Mali wurtina hono kural ko hinto himɓe ñaw jonte paɓɓe ɗe anduɗe nde enda ɗum du kondani hono fedde leydi Mali hawjinde wadde tew tewri e luggudɗungo andal dow fiiko darto cellal ɓiɓe adamaɓe kañum woni ko wurtini ɗum hawtade e fande ballaga himɓe leydi Burkina waɗoɓe hono tewtewri ndin ɗon ka e hoore muɗum nenene kaydu kondani jeego lewru septembre duɗinoɗe noga e goho nden wonno ko ɓe burtini ɓe kolli ɗon e nden bama koko heɓa e nder majjum nani ko fawar jondu kondan bandimi mbiteɗo Moussa Malle Sissoko gollowo to e nden studio tamanimo Mali andini en minen domin pirtude fulfulde kettine nane
leydi Mali e leydi Burkina Faso caka hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yaade hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum waɗi taykaaki ƴewtinaaki cellal dow cukaaɓe ujunaaji jeegom ɓe lebbi joyi yaade lebbi sappo e jeɗɗi e dimeeki professeur Alassane Diko ardiiɗo sarusi taykotooɓe ƴewtino cellal himɓe nder clinique mo Bogoni e clinique Wele Sebougou nani ko wi'i dow majjum
kural ngal ni ngal waɗa kana e nder goldiro wiyeteende GSK jo en annde heewɓe kañe ngon ko kawri no ngonno ƴewtinongal laatiɓe ngana himɓe afrique noon ɓe ndaran kural ngal endan ɓeydaari ko waawi waddude dow fii dur duggol e jonte paɓɓe minen keminen ƴewtino kural ngal hawtaade himɓe leydi ingila l'école cellal mo london ndu fuu min dartinanno watta ko tawe kural ngal endan laato kaɓorgal lobbal dow dur duggol e jonte paɓɓe nder
keɓol kure hisinde himɓe ñaw paɓɓe no hokka tammude mawne hano no docteur Idrissa Sisi haaliri ɗum ardiiɗo sigilaaji durwidiɗɗe ñaw paɓɓe leydi Mali nani ko o
wii
siɗi faamiwa wakkati maneejo noon ko mbawmi wiide ni woni OMS hen gollude dow majjum OMS ƴewtinta du faa wooɗa ndennon woni ko yaa tabintina wodde majjum ndennon minen keminɗin golla gam batte min gatta ɗe nder kulle amin ɗe
nder taykaaki ƴewtinaaki cellal gaɗaaki ki enden ni ɗum holli ko ñaw paɓɓe kan en goni dalila mayde cukaaɓe lasoytato e sappo e tato dow cukaaɓe hemre fuu nder cekantaraare de enden
nonni hooreɓe leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnange afrique kawtude e CDA o ɓe gaɗi battu maɓɓe e dow liguidegol kam wonno neɗɗo fo noon nokkure muɗum keña won koɓe gaɗi ɗum ɗum du konɗa ley battu on endan ɓe mbi guine ɓe itti ɗum e keerol hono battorde CDA o endan fuu tafon allah e hono jippino laamu sembe sembe ko waɗa ton endan nonnon du konɗa ni wonno ko fa hande CDA o ɓe mbi du Mali du eɓe nodda yaade e keddi himɓe haaloɓe nanane e dawroɓe wonɓe to endan Mali ko watta ko tawi ɓe gaɗa jooɗo kalen ɓe tokkodira ɓe golla heɓɓe moƴƴina hono fawar joni jahangal ngal endan ɗum yetto to ɗum yiɗɗum endan Sahel mo leydi Niger kañum woni ko wurtini ɗum subaka hande o ara fella fijoji pirto ballidu konna leydi Niger worbe wadobe hono ko ete volleyball woni ko balude faddete dum enda kambe di konna ilu jeddi lewru septembre e beta to enda Rwanda nokkuto wonno wade hon tewtol coupe mo leydi Afrique ok endam wadi ko fawar joni hono ko be pottuno arande fu be pottaina ni fawarje e Mali Mali hebbe tati do didi ko wonno file dum enda non non du konna nyalande de darde ko be murtiri be potti e RDC Congo kandu konda hawibe tati e didi do ko tewtete dum enda hande ne du fawarje subaka o leydi Niger hono fedde mudde enda fa hande hawri e leydi Cameroon be Cameroon be kan hawibe tati e bolum e do ko filte dum yewtan men pinna hande ni en kala hala illun ko go'o neddo yi an wonde e nyaw coronavirus e leydi en dum lewru mars dum nan en nogay wadi halaji ya wartaji e peneji e kabaruji di gana gonga e do fi nyawgu endan dun sabi den ne ka hande de min gaddi gambatte alle paamon do fi on endan non dum warde e leydi meden Niger o wita kenani fawarjo Ousmane Mahmoudou kanko woni ko wadni en de yewtere seve ket non nan
Leydi Niger handen wadan hitane mu ber e ko deki ko dum hebi neddo arano nangudo nyaw coronavirus ille den du fa wadde chapande tati e go o lewru uttitaade dubi ujunaadi e laso e go o wada himbe ujunaaji jo nangube nyawgu himbe hemre e lasoji na e sappo e jeno maayi der mabbe Alhaji Dagobi Abdua jangino jande do fi burna bibbe adama der universite Abdou Mumuni mo nyame famtini do no himbe gii e nyawgu endan do leydi Niger
mabbe na milani wono nyaw non latingu no woduna abada te wari fu nantana hon durma ni endan no wodi wakkati warto wobbe duna mila nyawgu gomnati woni no lunto rongu no endan kan wonno wi'e himbe hasabani woni ko nyawgu nangi der leydi ni endan heba mballaga leede yasi
filla fillaji biadi do nyawgu endan ni herabum nangay hakkilo kumanda buube Abdou loktorojo mawdo ardido sarusi kawjido filla cellal himbe sarusi garde national mo leydi Niger
le covid-19 n'est pas
nyaw coronavirus no don gonga ni non tawade le leydi men Niger wana himbe gonna biira dum ke himbe ni muyi tagi nyawgu enda ayadu le leydi nyawgu no hen war
très malheureusement des décès
OMS fedde leede duniyaru hawjinu filla cellal himbe lildi to andan huyan leydi Chine sapo ene lewru janvier yada jene lewru fevrier tan dubi ujuna did e laso e go'o jo en ande luggi didde sapo e jeddo jaabe e fedde de enda e jo en ande luggi didde sappo e jeddo gom jaabe leydi Chine gantay ko wade dara ko waddi bangol nyawgu e rabum der leede duniyaru laso e jene lewru mars taykaaki himbe be enda ni holli ko no wado ko bilbildi mawdi gom kan rabi neddo gom bilbildi mawdi didum daba gonga anda ka fu kan rabi dum tayko tobe be enda ni bi'i ba ko ni wadi bibbe rabu nyawgu enda ni der sarusi taykaaki cellal e durwi didde bibbe nyawuji gom tawado to enda ni huyan leydi Chine bibbe nyaw coronavirus gu enda ni burti no raba himbe amma OMS wurtine andinore fugina gam famtinde himbe hanono te dros adnan hon ardido fedde de enda haliri
and we will read the report and
min jangani tan kurbi enda min pam ko winda e mayru fa woda tagal mo ndumin yewtida e le enda min dar ko wayla e yaade yeso kulle de funi bagote min itta tafo yonka wida gol ni won ko watte gam batte famude dum fa laaba
from what have seen so far
non wontiri kero habaruji e fulfulde komi ngadni on studio kalanguni endan seyni alhewtenen jangotono to habaruji e fulfulde min acci dawo e mbiyeteedo Rakia Army wadda habaruji e dengal hausankor studio kalangu
Jannyalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jaama der biro am
a imi anni ay daama min no woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay baami halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nana mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lotto juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi adoy sumode an no der sa kuru an den gatti mi den ko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema taw wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.